Kuna wakati wa shida, mbele sioni najiuliza, mbona kama hizi shida zimekawia kuisha. Oh, bado kidogo, bado kidogo, bado kidogo, usivunjike moyo. Oh, bado kidogo, bado kidogo, bado kidogo, usivunjike moyo. Una wasi wasi, hofu na mashaka, unahisi moyoni kama Mungu kakuacha. Mana unaona wendelei, wala hausongei, uko pale pale kila siku, uko vile vile kila siku. Kumbe yupo Mungu kombozi, wakukufuta machozi pale unapolia, mama we baba, hey. Kumbe yupo Mungu kombozi, wakukufuta machozi pale unapolia, mama we baba, hey. Nimesamehe, nimesamehe, nibaki na furaha. Nimesamehe, na mimi nisamehewe. From January to December, Mejo alinilinda. Machweo alinipa mwangaza, ni yeye, ni yeye Mungu. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi, nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa.
Magumu mengi sana unapitia, lakini amini, ni Mungu pekee anaweza kutatua kila tatizo lako.
Porsche City Music.
Thanks God.